Oluvannyuma lw'ekitongole kya KCCA okuyisa ekiragiro ekiwere emmotoka obutaddamu ku parkinga ku nguudo okuli Nkrumah Road, Saidi Barre, Downtown Station Road n'ebifo ebirala mu Kampala, abakulembeze mu kibiina ekigatta baddereeva ba takisi mu Kampala basabye KCCA okuwera n'emmotoka entono obutaddamu kuyingira kibuga, olwo bbaasi ne takisi basigaze obuvunaanyizibwa obw'okusaabaza abantu. Omwogezi w'ekibiina kino Moses Maweji ategeezezza nti akalipagano k'ebidduka kasinga kuleetebwa mmotoka ntono mu kibuga, n'ategeeza nti singa zino zisigala wabweru w'ekibuga kino nakyo kyakuyambako okukendeeza ku kalipagano k'ekibuga k'ebidduka mu kibuga wakati. Maweji ategeezezza nti gye buvuddeko waasisinkana akulira emirimu mu kitongole kya KCCA Hajjat T. Sharifa Buzeki ne bamunnyonnyola ku nsonga eno ng'era basuubira nti singa kino kiteekebwa mu nkola kigenda kuyambako okumalirawo ddala akalipagano k'ebidduka mu kibuga Kampala.
Kijja kuyambako okukendeeza omujjuzo mu Kampala naye si kye kyokka, era bwe twalina executive director ne bainginiya be yali nabo twamutegeeza nti bwe batwinga ekinga naffe tulina ebirowoozo. Kati bw'ogenda okutunulira emmotoka zino ezaffe, tulina emmotoka za bika bibiri, tulina emmotoka zi drone zitwala abantu 14 ne kosita zitwala abantu 30. Kosita emu etwala abantu 30, maika nga bwe tuziyita ezo ziba 15, kubanga on average logically emmotoka entono etwala abantu babiri on average. Kati zitwala abantu amakumi asatu, ezo emmotoka entono 15, ate zino drone zitwala abantu 14, on average emmotoka entono ziba 7. N'olwekyo logikale tekijja kuyamba kugamba nti bakendeeza emmotoka zino ezaffe zitwala abantu abangi balekewo entono.